Alright,
bad man, I like the way you wind your waist. Turn around me like your waist. Bad man, I like the way you wind your waist. Yes, and I want you now, want you now, want you now.
Leo mina kupa tia, mina kupa tango, mina kupa mkia. Bila kasusu, bila mbia, jonko pesia.
Pepe,
Leo nataka yona ni, Leo nataka. Leo nataka yona ni, Leo nataka. Leo nataka yona ni, Leo nataka. Leo nataka yona ni, Leo nataka.
Ivo, ivo ndo mimi nataka tu ikuwe ivo. Iwe kavu, iwe maji, nataka tu ivyo. A bad girl turn ivo, ha, sivo ndivyo. We gonna party like the west side. One night stand, leo tunakesha. Uno lege lege welegeza. Domo zege zege njoni kupe mate. Dondo sama chini chini niokote. Sini kupakate, rumba tusakate. Kifu watisti, chuchu sasita. Mi endo fundi wa magwiji gwiji.
Pepe, ebini pepe.
Leo nataka yona ni, Leo nataka. Leo nataka yona ni, Leo nataka. Leo nataka yona ni, Leo nataka. Leo nataka yona ni, Leo nataka.
Song when I hit it, baby, come close, I wanna kiss your lips. Whenever in the studio, can you imagine? All I think about is you. We're sitting up, I got it easy. Watching the night, gon' get JJJ. Time for cannot to shop, baby. Mwagira.
Kifo, socha mende, socha paka. Leo tunafunga sofa paka. Vunja kichugu, vunja chaga. Matokuta ya unaviu sasa.
Leo nataka yona ni, Leo nataka. Leo nataka yona ni, Leo nataka. Leo nataka yona ni, Leo nataka. Leo nataka yona ni, Leo nataka.